dan wadaag B Farmers Company waa xarun ah lagu iibiyo malabka shinnida oo ay ku mideysiin iskaashato ka ganacsata malabka kuwaasi oo xarumo kala duwan ku leh qaar ka mid ah degmooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyadoo sidoo kale xaruntooda ay xiriir la leeyihiin qaybo kale oo ka mid ah dalka Cabdiraxmaan Aadan oo ka mid ah iskaashatada dan wadaag ah ayaa ka warbixiyay xaruntan iyo baahiyaha loo aasaasay
danta la kulahay ama hadafka la kulahay walaaltaa maadaama malafka isticmaalaya jeenidan badadi dhagaal yar wadanka basis kale isku haysto oo isku jarta lanka si shaga abuur fado maayn abuurnay inuuna si onanka maareena familka lanka sta familka maareysat yaan iskaashato badanana nisa ku sugnay shirada oo abuurnay may kale abuurnay ha walaalni dheeli inuu shanaan malabsha iyo saarna ka dib dagaal in la ku halmadii la ku reebo may abuurnay caafimaad la tahtana malabsha caafimaad leey dadka soo hortaga isticmaale dadka jirin kale isticmaale saadartii may nagalayshina oo malabsha feelay inuu nasaar madil aragii walyaabo oo certification ee dadka soo geeyo badan madil aragii may dadka ee muhiimadda saarayna in malab gaanta la xakamaali adag horadaas gadaada saadartii may dhalida in shirkada asaas tan wadaag malabka saartii may jeenaha suuga ku gadaan xamara ku gadaan suuga kale oo meelilin ku gado ku gadaan litriyan sid litra ka weelana ada kabar ahaan ka gadaan iyo kambeete gadaan weela gariidan ada gadaan suuga galiyan noo si uu weelna dhalil laafkan agabada badan la kulkulmay dalanka madiiso oo jirti kale oo hoola weela erra ama qola goobada erra maadaama walaaqan ogdaada walbuubo weeyin marar gaar ma isku dhiyaasayna adashana ada baysax gadato baas la xaqo gado shikal maalka helaayo ilaa zoonoga geedo ma ka jarto wal xagaday webiyalka lagu sheeynaa meel dheer lagu sheeynaa dagaal badan gale agabada oo kulkulmaan may ku midaha inada ku xad xagada tiba ko guurt ama ko dhamaad ama baawr la hasaare dhamaad ad agabada badan leeto ada saasata magu hiraana yuhdiga daba dareer waayeen insha Allah runtii walbuubo horta ma sahlan in la koosa meel la ka koosa hatana la aamin in roogta way buu lagu yaabaa inay hadal hadhigdi tan haday bakin sheegay oo dal hadhigtan isku buubtan ahaday macquul suurgalo in fikrada maayni dhaliiday in malab la hel horti muhiimada fikrada ay horeeyti
xarunta malabka dan wadaag ee magaalada Baydhabo ayaa waxa magaalada laga hirgeliyay sanadkii 2017kii kadib markii la arkay baahiyaha loo qabo in magaalada Baydhabo laga hirgeliyo xarun soo saarta malab nadiif ah